Fa o batla go ikgolaganya jalo le rona, o ka re fitlhela mo Facebook le mo WhatsApp. Re fitlhele mo Facebook, Mafisa FM 93.4 1996, kgotsa mo WhatsApp 060 508 4689.
Re buile mo mosong wa gompieno ke go kaetse gore re tlile go nna le puisano le Remagae, o bua jaaka yo mongwe wa bagola bagokagadi tota, kana ke re media specialist ka kwa Magaliswater, mme re tsaya sebaka se ra mo amogela mo mosong wa gompieno. Re bua jalo ka clean audit e leng goreng e fitlheletse go sena jalo botsukunape bope tota jaaka boto ya Magaliswater e ne e lebeletse jalo the annual performance. Se go raya gore ke pitlhelelo e seng kana ka sepe. Fa re bua ka Magaliswater, re bua ka batlamedi ba metsi mo karolong e re leng mo go yone, mme re tsaya sebaka se re mo amogela. Mongwame, re go amogetse mo Mafisa FM, dumedisa jalo bareetsi.
Re mo disetla ke tsenako e ke dumedise le bareetsi ba Mafisa FM.
Mongwame, re bua jalo ka clean audit e leng goreng ga go a fitlhela jalo irregular expenditure boto ya Magaliswater ba neng ba e fitlhelela, mme e le nngwe ya di annual performance fa ba ne ba tsolotanya jalo badiri ka koo ba ithuna dinta, motho o ka bua jalo.
Ke nnete, o ka itse gore yakare le setheo se e leng gore se laolwa ke puso, ebile re ikarabelela ka tlhamalelo ko go tona ya metsi, kgeleloleswe le matlo, tona le Ndiwe Sisulu. Ngwaga le ngwaga go nna le se se bidiwang di-audit tse di dirwang ke Auditor General of South Africa, mme rona le diboto tse dingwe tsa metsi ka gale re neelana ka dipegelo, re be re ya ko palamenteng. Re tla re ipa mo pele ga komiti e maleba ya palamente, ba tla ba re tlhoma ka dipotso go leka go tlhaloganya gore mo ngwageng wa ditšhelete ke ntse ne re se ikaeletse go ka se dira, re fitlheletse eng, mathata e ka tswa e ne e leng. Mo ngwageng o buang ka one wa ditšhelete wa 2019-2020 re ne re na le ditogamaano di le mmalwa tse di rileng tse re ne re ipetse tsone jaaka re le ba Magaliswater. Mme monate wa kgang ke gore out of 100% re fitlheletse bokana ka 93% ya ditogamaano tsotlhe tse ne re di ipetse mo ngwageng wa ditšhelete. Gareng ga tse dingwe ne le go bona gore re oketsa thekiso ya rona ya metsi, re tswelela ka di-infrastructure and maintenance project tsa rona, gonne re na le diplante ko mo Northwest, ebile re neela baagi ba bojanala ka metsi, re neela baagi ba dikarolo dingwe tsa Limpopo le Gauteng ka metsi. Mme ka kakaretso komiti ya palamente e ne eteletswe pele ke Mesemenya, ba itumeletse tiragatso ya rona gonne ba fitlhelela pegelo eo e le gore e setse e tswa le ko Auditor General, e le gore yaanong seo ba se bonang ke tshedimosetso e leng gore e totobaditswe.
Remagae, go ne go se bonolo go fitlhelela diperesente di le 90 le boraro, le ngwana fa a fitlheletse diperesente tseo tota ke A plus. Mme ke lebeletse jalo fa e ka re bua le bora dipolotiki bo dibueledi jalo, o bua mantlha ya Public Finance Management Act wa itse wa bo simolola ntwa, mme mo tsatsing la gompieno fa ke ya ma wena wa itse ka gore dilo tsa lona fa re dirisa puo ya mo strateng ra re izinto zakho zihamba ngolaine.
No, nnete ke gore re modise yaka o sa tswa go bua Public Finance Management Act kana PFMA ke nngwe ya di-act tse di botlhokwa thata tse di tsamaisang tiriso ya matlole mo ditheong tsotlhe le mafapha a puso. Ka jalo, jaaka re le setheo se leng gore re laolwa ke puso, mme ga re fitlhelele le dilepe go nna mo maroding a botsamaisi bogolo le boto go netefatsa gore madi mangwe le mangwe a e leng gore a kokangwa go tswa mo dithekisong tsa metsi ke madi a dirisiwang sentle. Mo gare ga madi a batla ba a dirisiwa go tshwanetse go duelwe badiri, jaaka ke kaile pejana re tshwanela ke gore go nne le maintenance budget e leng gore e lebelela gore a re baakanya diplante tsa rona, dipeipi tsa metsi mo e leng gore go ka tswa gona le mathata gone, go netefatsa gore ka gale baagi ba fitlhelela metsi a e leng gore ke a phepa ebile a siame. Ntle le foo, o itse gore gape rona re le ba Magaliswater re na le laboratory e leng gore ke e ko Brits e tiro ya yone e leng go tlhotlhomisa gore a metsi a re a neelang baagi a ke metsi a phepa, a ke metsi a nwegang, a ke metsi a leng gore a tsamaya le the SANS 241-2015 standard, e ne gone ga tlwa ka di-standard tse dišwa tse e leng gore ka tsone gore tshwanela ke gore re leke re dire diteko tse di farologaneng go bona gore a metsi a re a neelang baagi ke metsi a leng gore a farologane. Mme ko go yone laboratory e ko Brits re na le diteko kana methale ya diteko e ka feta 20 e leng gore re kgonne go ka neela ba auditor general bopaki go ba bontsha gore pele ga re ka neela baagimetse gore banwa re dira di test di feta 20 mo metsing a leng gore ra tlhagisa go netefatsa gore metsi ao a siame ebile ga ena a ire gore baagisi na banwa kana ba dirisa ba ka tlhagelwa ke kotsi
a re bue ka dikgwetlho go ne go se bonolo go fitlhela 93% dikgwetlho tse e le kopane natso ke difeng
nnete ke gore ra jaaka re le magalisi water neela bontsi jwa dimasepala Rustenburg Moses Kotane Moretele City of Tshwane etsi mme tema e leng gore e santse e le tlhoba boroko mo go rona ke gore gonne re neela ditheo di akaretsa dimasepala le mepo metsi go tsweng foo ba tshwanela ke gore ba re patele go na le tse dingwe tsa dimasepala tse e leng gore re santse re itemogela kgwetlho ya go sa fitlhelele madi a rona a saletseng ko morago sentle mme seo se tla se ama dithulaganyo tsa rona tsa go nna le maintenance and infrastructure budget jaaka ke go kaetse gonne karolo e nngwe ya madi a leng gore rona re a dirisa ke go bona gore a re na le metšhini yotlhe e siameng a badiri ba rona ba setegeniki ba na le dithuloso tsotlhe tse di siameng a dipolante tsa rona ka kakaretso di mo maemong a e leng gore di siame gonne mo ngwageng o o fetileng fa ne re simolola ka COVID-19 deputy minister David Mahlobona a tla mo Rustenburg a ko Falkop a batla go bona gore a mme dilo tse e leng gore magalisi water e bua ka tsone ya di dira ke dilo tsa nnete ke dilo tse di ka bonwang ka matlho ka jalo kgwetlho e santse nna madi a salelang ko morago a e leng gore re tshwana ke gore re a fitlhele mo go tse dingwe tsa dimasepala go bona gore a re kgona go ka tswelela pele ka tiro ya rona
a re bue ka tse le batlang go di fitlhelela tota fa re bua ka ka gongwe ngwaga wa ditšhelete wa 2020-2021 morago ga fa gora gore yanong ke gone fa le tshwanetse le ko godimo tota
modula stile wa boto o bua nnete modula stile wa boto mme Pinky Mokoto o na itumeletse pegelone tswa ko komiting ya parlamente le ko kantorong ya tona Lindiwe Sisulu a re gonne re setse re kgonne go ka fitlhelela 93% ya di strategic objectives mo ngwageng o re buang ka one wa ditšhelete goraya gore go tsweng fa re tshwana ke gore re dire ka natla gore 7% e saletseng ko morago e le re kgone go ka etselotanya mme re 'ire gore ga dibuka di ya ko gong moruni kakaretso ga re bua gape re dira pegelo e yang ko komiting ya parlamente re be re kgona go ka dira 100% mme ke ka moo rona re le ba magalesi re reng gonne re kgonne go fitlhelela 93% re tshepa 7% e setseng ko morago gore ka kgona go ka e fitlhelela mme re be re dira go gaisa ka mokgwa gore ke le ra dira ka teng
ramagae ga gona gore nka tla go bua le wena ka metsi e be ke sa buika ka gongwe wa ama jalo gongwe mathata a metsi a ra itemogelang ka kwa Sunrise View re na le yone mathata wa a metsi ke tsoga yana ke tlhapile ka ntlha ya gore ke ne ke tshwana le khudu ke ne ke ipetse mme yanong ga nka ke ka go tlogela tota ke tlabe ke letsa radio e tlabeng e le ya botsamaisi e controlwa ka remote no botsa yana se ka botsa yana mathata a metsi mo karolong ya rona
re modise nnete ke gore re le magalisi water re neela jaaka ja go kaetse bontsi jwa dimasepala tse di mo bojana la metsi mme se baagi ba tshwanang ke go tlhaloganya gore re na le di-plant go tswa ko di-planteng tsa rona re na le se re se bitsang bulk pipeline mme mo bulk pipeline go na le mo re bayang a bulk meter gone mme a ka re beile meterana tiro ya metera e ke go dira tiro tse pedi sa ntlha ke go bona gore a re na le water flow e lekaneng go ya ko di-reservoir tse di laolwang ke dimasepala sa bobedi bulk meter e re thusa gape go kgona go ka re thusa gore ga re le magalisi water be re kgona go itse gore re file dimasepala ka go farologana metsi a makae gore ba kgone go ka duela sekolota sa metsi a re batlametseng ka one fela tema botlhokwa e baagi ba tshwanang ke go e tlhaloganya ke gore mo re beileng bulk meter gone rona re le ba magalisi water ke mo pipeline ya rona e felelang teng go tsweng mo bulk meter e leng teng go ya ko di-reservoir tsa masepala e ka tswa e le wa Moses Kotane e ka tswa e le wa Thabazimbi e ka tswa e le wa Rustenburg ke maikarabelo a masepala go tlhokomela gore a metsi a tsena a metsi a tsenang ke a phepa ebile baagi ba kgona go a fitlhelela gonne se rona re se dirang ke go netefatsa gore go tswa ko di-planteng tsa rona go fitlhelela ko re beileng metera gone go na le metsi a tlang a tla lekane ebile e le metsi a leng gore a tla le phepa fa go ka nna le matsapa a gore baagi jaaka o bua ba ko Sunrise ga ba na metsi masepala o tshwana ke go batlisisa gore go tswe mo re neelanang le bone teng gonne go na le neeletsano ke eng se se ka dirang gore go seke ga nna le metsi sekai se sengwe se nka se dirang le ga ke sa buele Eskom ke gore Eskom e tlisa motlakase mo Rustenburg jaaka sekai mme motlakase oo ga o sena o fitlha mo power stationing maikarabelo a Eskom a felela motlakase o ga o fitlha mo substationing jaanong go tswa mo substationing go a ko matlong a baagi ke maikarabelo a masepala le rona fela jalo mo re na leng bulk meter gone pipeline ya rona ya felela go kopana pipeline ya magalisi water le bulk pipeline ya masipala o ileng gore o tlamela ka metsi jaanong go tsweng fa go ya kwa rona re le magaliso thaga rena maikarabelo gonne rona re dirisa method wa bulk meter go ka bona gore re neela baagi metsi jaaka re tshwanetse go ya ka tumalano e re e sign-ileng le masipala sa bobedi le go kgona gore thusa gore re kgone go fitlhelela madi a leng gore re tshwana ke gore re a fitlhele mo masipaleng gonne bulk meter ke yone tla be re kaela gore re neela baagi metsi fela fa baagi ba kwa Sunrise baagi ba kwa Boitekong ba tsoga ba sena metsi ke kgang e leng gore e utlwisa botlhoko ebile ya swabisa fela maikarabelo a rona a felela mo di bulk meeting ga gona gope mo re tsenang teng mo di-reservoir tsa masipala ka jalo tiro e yotlhe ya gore baagi ba ka tswa ba sena metsi ko Sunrise ko Boitekong dikgaolo tse ding tse tsotlhe tsa Rustenburg e nna maikarabelo a masipala ebile thulaganyo e ke buang ka yone ga se thulaganyo ya Magaliesi Water le Rustenburg local municipality fela le Rand Water ba na le bulk meter mo ba tsentseng bulk meter gone go helela jaanong pipeline ya bone infrastructure go tsweng foo go ya ko di-reservoir tse di farologaneng tsa toropo ya Rustenburg ke maikarabelo a masipala wa Rustenburg gonne le the water services act e tlhalosa gore rona re le batlamedi ba metsi re tlo go tlamela masipala ka metsi ga re tlametse masipala ka metsi masipala o na le maikarabelo a gore o tlamele baagi kametsi jaanong go na le neeletsangetsa
fa leba fa ke rileng
ehe jaanong mo re felelang teng ke mo masipala o simololang teng ka maikarabelo a one go ya ka water act ga se semagae kana semagale se o se buang ke thulaganyo e leng gore e diragala mo dimasipaleng tsotlhe tse di mo South Africa ebile ko go na leng a water board gone go a itsagale gore water board maikarabelo a one ke gore e tseye metsi a tlhatswe e nne metsi a kanogang e nne metsi a phepa go fitlhelela mo sekgaleng se se rileng go bewa bulk meter mme go tswe mo bulk meter e leng gone maikarabelo a otlhe ao e nna a masipala go bona gore a baagi ba fitlhelela metsi
kwa bokhutlong fa re fetsa jang mongwame ka gongwe go na le tshedimosetso e maleba yo kae fang bareetsi ka ntlha gore dikitsiso tse di maleba di dirwa ko wena di itsewe ko wena
re neetswe maikarabelo a mašwa mo bokhutlong jwa ngwaga o fetileng ke lefapha la bosetšhaba la metsi ka tshwaragano le lefapha la dipuso selegae mo North West gore re thuse masepala wa kgetlheng ka go ba tlamela ka metsi le go ka manager waste water treatment plant gonne ke tshepa o itse gore go kile ga nna le matsapa ko masepala wa kgetlheng baagi ba kile ba isa masepala ko kgotlatshekelo mme re setse re simolotse tiro eo ya go ka manager le go operator diplante tsa bone tsa metsi le tsa waste water ko kgetlheng ebile mo bekeng e re leng mo go yone re na le kemedi go tswa ko kantorong ya gatona Lindiwe Sisulu ga mmogo le mokhuruthama ga molokitswa ile ba ile go bona matsapa a e leng gore Magaliesi Water ntse ba samagane le one fa e sa le mo ngwageng o fetileng ka sedimonto le fitlhelela ga jaana mme re itumeletse pegelo e tlhagisitsweng ke kantoro ya mokhuruthama ga molokitswa ile le kantoro ya tona Lindiwe Sisulu go bona tiro e re e dirileng gone jaaka re bua le wena jaana baagi ba masipala wa kgetlheng re totile thata jang kgaolo ya Koster ga ba sa tlhole bana le matsapa a metsi gotlhelele ka ntata ya gore Magaliesi Water e ne a supiwa jaaka an implementing agent go a go leka go rarabolola matsapa a ntse a le teng ko masepaleng o a tlamelo ya metsi ka jalo le rona re itumelela gore mo nakong yaneng e saleng re ifile go fitlhelela ga jaana ga ise nne ke kana dikgwedi di ka nna thataro re setse re kgonne go ka bona pharologanyo e re e dirile mo baaging ba masepala wa kgetlheng gonne nako le nako ga o ya ko Koster jaanong re go netefaletsa gore baagi ba na le metsi ebile ke metsi a phepa a nwegang
okay re ba ga re lebogetse nako ya gago mo mosong wa gompieno le ka moso mongwame
re itumetse thata re modise ka tshwene e leng gore o re neetse yone a baagi ba boloke metsi mme ba dirise ka maikarabelo ka metlha.